Ay, 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 sahluleka ukuzibamba nami ngazithola sengiphakathi ubumnandi bomzuzu bushintshe ikusasa lethu uthandeka ukhethile idlala ngayo imizwayo umjida umjida futhi kuyohlala kumjida simangele umithile ngimtshela sekatetile uthola inqosi yomjida ifana nethamalayo engako konke kusemandleni mina ngizokodla ngizokuthanda mangabe vele vele uyincosi yami ncosi yami ngane yami ngane yami akuloni banji uyingane yami akuloni banji wena uyingane yami akuloni banji uyingane yami akuloni banji wena uyingane yami akuloni banji uyingane yami akuloni banji wena uyingane yami akuloni banji uyingane yami akuloni banji wena uyingane yami akuloni banji uyingane yami akuloni banji
yasibe skanga skanga saganga kami manje sekona umntwana ntombo ufana nami awumntwana muni lo okula mfana wami kulube ndodu ube mdala ufane nami amauta maya engabaza athi ngwetipa kodwa manje mbambe ngesana thokoza indlozi lami manje ngithembe ba tembo love idlozi lami noma ngithembe nguzwa ngaphakathi kwami welama okhulumbizuba uzohlala ujabulile uzohlala udokozile enhlizweni yakho kodwa mokhulumbizuba uzohlala ujabulile uzohlala udokozile enhlizweni yakho.